Yale mambo ya po uku, muogo mixa chachanu, ae. Director chie, sishi bila kulishwa, wala siogi bila kuogeshwa. Mwenzenu nasukuliwa nongo mie, tena upu napindiwa mgongo mie. Ah, mwenzenu nasukuliwa nongo mie, tena napiliwa migongo mie. Yale maji ya iliki yote ya mimi, napewa vitu vya ndani na mdalasi.
Ala,
utamu tamu wa pwani, amini mimi. Yani macho kwa macho yalipokutana, kaliona jicho. Mtoto lege lege moyo wangu fadhaiko. Silali, silali mimi na muwaza. Namuwaza, namuwaza, silali, silali mimi, namuwaza, namuwaza, namuwaza.
Pole pole, pole pole, taratibu.
Jamani nasikia raha mimi, naona utamu. Nikimona naona utamu jamani. Mwenzenu nasikia raha mimi, nikimona naona utamu. Nasikiara, naona utamu, alo. Ae, wavalishe vijora pendeze, wavalishe nganzi, wavalishe. Wapasue mipasue huku na huku, tucheze ngoma.
Mbwe tuwe.
Cheza mwamba. Mama nipe, nipe, dada nipe, nipe. Kidogo nipe, nipe, Fatuma nipe, nipe, mwanangu nipe, nipe, kidogo nipe, nipe, cherewa, cherewa, mwanangu cherewa, cherewa, bidada cherewa, cherewa, nasema cherewa, cherewa, aiwe, cherewa, cherewa, mwanangu cherewa, cherewa, dada e cherewa, cherewa, Fatuma cherewa, cherewa, aiwe, mwajuma nipe, nipe, dada nipe, nipe, kidogo nipe. Fatuma nipe, nipe kidogo nichangamshe damu. Mama nipe, jimama nipe, nipe kidogo nipe. Ayae
Joni, Joni.
Mama nipe, mama nipe,
ya,
mama
baby.
Nipe Fatuma nipe, nipe,
nipe mama.
Nipe, nipe kidogo nipe,
nipe mama nipe.
Ayue, ayue. Yani macho kwa macho yalipo kutana, kaliona jicho. Mtoto lege lege moyo wangu fadhaiko. Silali, silali mi namuwaza.
Sante.
Namuwaza, namuwaza. Silali, silali mimi namuwaza. Namuwaza,
namuwaza, namuwaza. Shushu shubati, walahi. Na kuleta kiuno lakini ukifati.
Ala,
ya habibi, ya habibi. Ah, asante, asante. Ha? Toto jicho ilo, jicho ilo, jicho, jicho. Ha?
Ala, nifiche kwenye nera.
Jamani,
sute mbeo na mimi kwenye pochi. Ha? Asante baba. Hivyo hivyo.
Nipe kidogo, nipe, nipe, dada nipe,
nipe kidogo.
kidogo nichangamshe damu.
Alaa.